on the beat.
Usiniumize kichwa, futa namba yangu we. Kama rafiki tapata mwingine, futa namba yangu we. Kama mpenzi tapata mwingine, futa namba yangu we. Usiniumize kichwa, futa namba yangu we. Kama rafiki tapata mwingine, futa namba yangu we. Kama mpenzi tapata mwingine, futa namba yangu we.
Kukuomba unisaidie haimanishi nina shida sana. Nakupa siri zangu kiamini kwa we ni mwana. Kumbe moyoni unanisnitch haunipendi bana. Napopatwa matatizo wendo na fulai sana. Futa tu hiyo namba haina haja kuiweka. Unanipa pole za kinafiki ukupembeni unacheka. Unanigombanisha tu na watu wongo na upeleka. Kumbe naishi na adui na sijui. Na kublock WhatsApp usione, status usione, Facebook, Instagram, Twitter pia usione. Nabadilisha line hata ukipiga pia usione. Sha kuchola haunifai uniache na unikome.
Usiniumize kichwa, futa namba yangu we. Kama rafiki tapata mwingine, futa namba yangu we. Kama mpenzi tapata mwingine, futa namba yangu we. Usiniumize kichwa, futa namba yangu we. Tapata mwingine, futa namba yangu we. Kama mpenzi tapata mwingine, futa namba yangu we.
Na sitaki mapenzi kuwa single bola. Hata nile mwita hani naye amenichola. Nimetoka naye mbali nikamjali kila hali. Kisa sijajipata tu wenye pesa ndo akanifola. Nimeamini hadui huwa atoki mbali. Na mapenzi sio sex wana mchawi gari. Ulivyo sema unanipenda tukaanza safari. Gafo kaniacha njia panda mwenzio silali. Na kublock WhatsApp usione, status usione, Facebook, Instagram, Twitter pia usione. Nabadilisha line hata ukipiga pia usione. Sha kuchola haunifai uniache na unikome.
Usiniumize kichwa, futa namba yangu we. Kama rafiki tapata mwingine, futa namba yangu we. Kama mpenzi tapata mwingine, futa namba yangu we. Usiniumize kichwa, futa namba yangu we. Kama rafiki tapata mwingine, futa namba yangu we. Kama mpenzi tapata mwingine, futa namba yangu we.
Mgogo classic. Izo niko na Salu beat.
Yes, the gravity.